Bona jobu mba lisala ngayo ele gama elithi murusi, right? Uthi muru charusi, uthi charusi xa uyithetha kakuhle, but abaye bathi muru cha, muru charusi, muru awusi or murusi, yile nto ungakhona lo ohambayo, ohamba through, uyabona. Elo gama li-common, ligama elisithwa la, nakugama lithethe wegama liyafumaneka la gama. Bakhona abantu ababizwa uarusi. Omnye ugaba ke wandibuza uba kutheni senemekhe ngu-arusi, ahlale eKapa. Ndamxelela ligama labantu badala ke eli, wathi lisuthu, ndakho suthu, ligama lesuthu, ligama lesithwa. Ndalitempela kuye uba wena unegama lesithwa arusi, yabona. U-C means to cause, it's a causative marker, yabona. Ndamxelela elaa gama it's a causative marker, aru aru arusi, kwasuthi xharusi oxharusi, uyabona, ukhosa, to go through, uyabona, to cause, to be through. That is how it is. Ndamenzela umzekeliso kono uba uarusi yabona lasigqibeleni thetha loo nto, uyabona, lidiphenda ngoku ulibeka njani ngohlobo ke. But ke umbalisele kakuhle ke qhachasisepha imbalisa mfondini, yho, uyagalela galela ipipiri. Bazawuphikisa, bazawuphikisa kweli khasi, kweli qonga sinandaba, nani nandaba nabo. Mna umntu ozawuthi namhlanje ayivume into ayiphikise eseeyebiesarhedi ayipersona eseeyestori asizomncenga. Mna ndincenga mntu, mna imbali yabathwa ndiyayimela, mna nawe uyayimela, asizoncenga abantu bangafuni ukuthi kusasa xa ufundisa umntu, umntu esiza yabona nalaa nto, laa dokhumenti ayipostile uaya makaposti ezinye. Ndine-experience ezaa zinto ke mna, abona bonke. Mna uba ndingaya eMpuma Kapa ndafuna ingcambo zabantu abanintsi kweli khasi bangandoyika. Ndirhefsiyere mna kwento ezindi-poisonous. Uzawuthi undiphikise, undiphikise umase utata umkhulu, utata umkhulu, ndikumangaze, uyabo. Hayi, makaqhubeka qhubeka, balisa mna, balisa, ndiyithanda loo nto. Xa uyekralarhari oqhingi bakhona phaa, xa uyekralarhari oqhingi bakhona, bakhona qhingi bekralarhari. Ndiza ke ndikubonise, ikhona into ndiza kuthumelela yona my brother, yabona. Wena into yocacisa ngayo, hayo, galela ipepa, ipepiri khona, inyani izawuvela kuwo wonke umntu mntakwethu, izawuvela. Mna into endiyithanda ngawo, you are very brave. Xa usuthiwa uxhakrawusa kuwa wena, hayi hayi, andiyirhoxisi into yakhona, you are, uyayibona. Abantu abanintsi baza kwenza. Omnye wandibuza pha kuTikTok kwenye iposti endiyiposte phaa, athi amazi lam lajin ndathi beposti ifoto yakho, ndithi nguqhachasise mntukena. Hawu, kanti uyamazi? Ndithi uyamazi. Ndithi mjonge kakuhle uba lo mntu ngubani. Bamjonga kakuhle laa foto baqonda uba nguwe, uyayibona. Hayo, ukhakhala ipepere. Umntu makaziveze. Siyeke laa nto uba abantu bemane beseleke be-spotlight kwiinto ezingekho. Hawu, umxelela kakuhle, bazayiphikisa namhlanje le nto, bazayivuma kusasa bayiphikisa. Ngububuthwa bayabudana, babudanele ubuthwa.